Remember where you got it first.
www.djericom.com.
Muevalo kusima banange ngekwanga bwempereza. Nemwenda kokwagala ba mama ne batata mwenna nabato. Nemweresa mufisa nobute okuguba kubengendo. Kala umbera muli azamanyi chifocho kweba za nene itila kutwe. Ne unyange nkola ya mama, watoto wabanga tuvutia binku. Ngoluvo kusula walinse kesenga, kirirolu sukwa dano mnyala. Mbugwe gubudabude nsingo, gwebweba zera watyo na banda gaza. Okuve nsima ichike gamba, chukudiza guba mweyo. Ya tugamba nti omutyabi w'olukwategana era yasaana ekyojja mu biro. Mwabeera tuwoza ebbanja gyatayanika nkoko tutuma mu bibira. Kalina ensima y'ekikanga ekyo wabeera muno omwebazangako. N'alambulula ekitiibwa ky'oluku bwatyo mbulwerubobeze ya nnyinimu. Mbaagadde nnyo mumanye enjawulo enfumbo omuli anti yajawulawo. Kubanga nange enjawula agaya ekimomozo n'abaswankula. N'amafumbiro bwe kuba kimuni bwe wuwo wanti okubuna ebyalo. Awo n'omuyisa yawula ebyebbabe yadde talingiza. Mwafuuka ndabirwamu eyange neerabira ebiwomo n'ebitatuse. Kikinda g'ensobi ezange ewatanajja n'enseesaamu. Mbeera mbalirira obudde bumweresa okubakubanga engendo. Nammwe musangewo okwo ku njawulo wakati w'abasajja n'abavubuka. Ebigambo by'ekikanga kino mu matu gaawulira mbyatuza buvumu. Sikyabalwa mu bataayaddenga weewaawo sinnattulula. N'okusaba obizuulemu enjawulo bw'onoobeera obyetegereza. Byatudde mbisimbako amannyo temugayita amasenekera. Adamu ekyamugobye Edeni yali munnewe bwe baali batesa. Gwali musota mukema mu bitabongeera bwe tujja tubisoma. Isitaani okutulyamu enkwe yatuyitira ddala kuwa ku lusegere. Obukyayi ne bujja buva ng'awo ne gye buli eno kyankomeredde. Abazze batuva ku maaso ebiseera ebisinga ziitwa nnyimbe. Olukonvu bawatanya yadde nga wagendera owadawadako. Naye wekibwatukira atiisa erabyo ebikangawo ebitwetoolodde. Bannaffe ne tubawunzika nga tutyo wakati mu ntiisa ey'ekitalo ennyo. Mbadde nga muto baluli nga sinnaba kwekenneenya nsi. Nga buli andaga amannyo nziyitira ddala 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 nseko. Baana bange zanjawulo ezisinga baziyita mabika nsamu. Weesembereza ng'oyawula abaffe baatukondera dda emimiro. Okukula tukuyita okwetta naye ate munnange bw'owangaalanga. Weebazangako ku Mukama ne wegiba emyaka nga gibalwa ku ngalo. Olaba bagitukiza balumwa mbu lwaki gyabwe tugikunukkiriza. Omuntu ng'oyo ekyaba kugiro kiraba kikwewunyisiza ddala 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 ddala. tulanga chanja uro kubamba na febe chujia tutesa kale nono tamanya munange nchokanya na bambi chuma migumba miuru egita balirira zade ya dena bobali niririo weli disigara netu nzikiranga tutyo mwaga birozo vya vyobera ebya ongo vyeti vye wange byonziro kunera bisa katonda manange ndi fando cha era nekanze byantu seko era kwe kulwanga okulabika mera bana ine rwana rwana ko nsite gende ke kaluba nze nalinga ngeragera nyiriza mbiwero bikwasa kutama sibipya bituse tulira omuntu namaliriro solotyo pampe nokuwunga wungira wungira mbituka muli baddembe mulina amaanyi naye amayite seruka mawago lwe balitiginya kugamwe nomuliro ojjera kubampenja busika omumwana gukutte enkunga ebintu bino gye bimpa matukira nebijja bimbuza embibya n'okwerwanako ne bwe mbyetaasa okuzirikanga n'enfuma endabika wakati mbulumi obw'ekitale nnyo banange ne neerabira abange nga buli kimu baŋŋamba bugambi o katonda ow'obuyinza ono ajja kumwebaza paka okuva mu nsi abatakiriza gye bazenga bava nkunga emiwaze gibasombodde mwebale kulwana bannange nnyini ggulu abannyongerere nnyo era temujjanga okwo ab'emitima emidduukirize bituyisa ku mwanyu bino bannaffe abakugu bafunfubidde naye nze omuntu atajja kuvuganya owookusindana naye yadde omuntu omu nekira kabwera ntyo neviira bukunja masaba mugende munyinyulire mu maanyi obwana bwanga ani alidduukirira si bantu bano nekanze buvumu mu myoyo bwe balina naawe bazuule mu enjawulo bonna be twawuliza ku bituteganyiza ne mu byafaayo jjukira yesu kristo olukwaba lumulyamu ku mmeeza ye nga bw'atuuza ekyo bye bakoleza ddala 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 mu kimu laba bwe bamala omutuga ne bamuzingirako omuge gw'amaggwa n'engoye bazimwambula era abo ne bamubambako mikyo gwemuukirana kwona enninga ezigula emiwendo w'omukama waffe ne bamukomerera kyokka bonna baakolanga ebyo baakubirizanga ensi esinze kitaawe nze munda ya nnyabo soomu nze navaayo n'enjambaawo musaanye lujja lwa kitange luno ate nange mumala kungattanga mimwa lwe mulinda golulagala omutavasanja enkuyege bwerwe ogoma mabikansamuge mwentukire enseeno lwegali bulaka alirumiriza simbangako na busungu buti abampagira munsonyiwe nnyo ote lwandiba oluyimba luno lwandibafuukira ekiraamu kyendeka banja baze bayimbanga bati ne mugayita emyeke egyo gyabacakaze okukakkana mujja okuziikana abatannakutukira ddala 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 kubakwe kusima kwa mukama ekisechi njibe nchikolede mubuzibu nembanga endogo yinga buli wenzi ranze na nyini mufu oluberera ne nkwatanga wa unyanga buno bulonige magoba ge mungwanyiza nsaba obuyinza bwa mukama je mubijja bubamperekerere ngako nebalifutyanka byenkoleredde emyaka bameka abakyaga kumidde mbifo omuntu akwonoonera erinnya okusibwa agwana mayisa nabigenderako tuli bazibu bannange n'abatusuza empewo batuzuŋŋana n'ensi bafuna akadde eri omuma bempona okunyuma beeyagaleko nebeetaba mu bikoosa ebyo ebizunza emikoozi gitusaanyeewo ate temwandibadde mmwe kale olabye enjoka sebusiru bwazo nze kitone kyange tekuli bbanja saakisuubuza nsimbi kuwenja magoba era tekitalagga bwe ntuula nekirintagisa oluwa okutemagana nate nakimmanja bwali eyoleka yalinnyanukula gye bakimpola abakukiba nabavuganyisa ebyabwe baabonabomu banyumirwe ennyo mujja kunfunanga mutyo buli omu mu kitinga bwakitegedde mwekengeerenga mutyo ebinaddirira gye tuliwenzikira n'obumalirivu bannaffe babujja okutwerabiza katonda sebakisa ndwadde nkunga terimbika bange mbabiddeko
bya mirembe
Remember where you got it first.
www.djericom.com.